Na ni kwanza tulipotoka siwezi puuza ise, tangu kwa miguu mpaka tunakuuza ise. Nikamani Mungu Baba mesha nipa roo saba, jaya wezi kaba nini pisi za kuzaba. Big star kwenye picha tena chicha, bisha tunavisha adabisha, tufanya tunaraisisha fananisha. Late kama ila kama tunimeanzisha. It gets better when you do it like this. Tafuta hela wana utavyo beba peace. Zingo wana utavyo kudis. Na squeeze si bishani sana na wetia ya police. So stay far away, away. Tupa ma away, wapaga away. Mechi ni kushinda kwanzia home paka away. Tuone tumepinda tunakwacha kwenye highway.
Big man takes love man can't know about. I buy shit I don't even care about the amount. Big girls want big stuff. Real haters better come and show me big love. I'm the motivation so they just better keep up. Can't spell VIP without no CP. 99% bet they wanna be me. Dang I'm so fly. All the jewelry in my body be blinding your eye. Got plenty of shows better make it home at night. Yeah, pull up in a new worry. It's a party but I ain't inviting everybody.
Many years, many girls and garage. Mr. Big Man, the party get rad. Simu sina ita wanna need in charge. Queens Arabian wanna need all hard. Missing no flies, now it's too high. Come and kiss my new tie. See me kai kai wanna call me car suicide. Weaker weaker legs, now go walking walking. That's why they buy a Hyundai.
Picha ina anza, wanangu wana mawe kama banza. Mawe kama mwanza, big man kakubanda. Na fikiu kwa hizi ladha, sijawai kugusa laga. Boss for the culture, so I gotta keep it kwanza. Tuna move kama Detroit, you get pissed on. Me the Terminator, while he's a shows nigga, a big man. Wish a nigga would like Timber, that's a big pun. Busy Beach poster, Nicky Ryan, it's a big jump. B.I.G, I'm still juicy. Boss City baby got class, but flow stupid. The voice fluid, muda umefika, go ahead, lose it. Hope you taking notes, it's the blueprint.
Big man, call me Mr. Big Man. Aina za kublim man. Call me Mr. Big Deal, a little thing big.
The girl ili funza life ali na shortcut. Huh, na jia defu we na choshe. Yapo haters wana bana sana kinoma kwetu is alright. Respect Mr. Ngosha. Big man also quick. Hata kitandani za kiniga nkiwa na baby chick chick. Maneno mengi gay speak big. Achovuke boda with my brother international dream big. Chaka mchaka toka chaka na saka na mungi saka. Shetani hana mamlaka na vunja uchawi na vunja mipaka. Na nisha jitua sadaka. Kamana hizi ndo nyakata za mashaka.
Chris Matata. My payroll 100 million. They don't know how God did it.
How God did it.
In the beach I was chilling. The haters ain't gonna see me. Tell me what you did. That time when nothing did. Not do my answer. Yes I'm a big man. You talking billions. Yes
Boss
I'm a
medic.
Big fan.
Catch a hit, that's to be me. I used to drink kukana ngosha kwenye ngoma moja. It has to be real. And the history made. Na kwacha lama kwenye mziki. And guitar never mess with my part to believe. Alisha sema teba diri. Rock city call grab city. I'm here to prove. So to maneno yes he did it. Supplied of the mwanza mwanza rhymes. Akutosha na nakai kujichosha kwenye mic na mangosha. I realize uzo wenu mdogo real man. Na wapa trick gumu kama bodyguard wa hitman. Big dreams push the button on your screen man. Leo niko lada gonga cheers na my big man. Tajiri wa minazi mwenye pesa madafu. Banani mbale funguo pharmacy ya viatu. Wenye ronzulu ananona kondo. Sina maku ila ulete chuki wazi wazi bro. Mini chatu. Tarifu mbaya ni kwamba tuna tarifa nzuri. So kitege skill. Hacha kumbwela weka za msule. Tusikilizi hoja ya mwanaiza. Au baradhuri na sosoma paka ngoje. Nikiona mbeka vizuri. Hase hase started at nothing. I never make enough to grow a thought. Not gonna happen. I'm liking this party. My heart is big and not gonna stop it. Hey Mr. DJ drop the beat. Wanna cause more than distractions.
Hey big man.
Tuko mama na kaza kamba za fiatu. Natafte shima niko natafta kipatu. Napanda mlima ndo mana sijali jashu. Niko na lima na jua ntavuna kesho. Nongeza juhudi na bidi. Ile kiuma kusuti tena mina fanya hii. Vi paka wabaya wangu watati. Pale wataponyo na mina ngara kwenye ti. Vi hiki so kipindi cha masi. Vi wambie niko na jenga si. Vi na hii. Vi mina hii. Tokea Kongo mpaka TZ. Nimesha muka na staki tena lala. Na nilipa muka ruwa jile muka na sala. Nilazma tu nitamshukuru ala. Nilitoka mbali sipa shukuru mini fala.
Mini kankara na wapa kazi mabrazo. Pampara zina nifanya na kazo. Hasara, zatara, faza. Unacha kusema wenye manza. Acha papara mera kusema waza. Usijesema utupu wa maza. Banda kala aso leo ndo na anza.
na leo niko na fizi wa mwanzo.
Mchosho na maisha mboi kwa note haitoshi na kwa mizenguo. Chizi boti teka kambi popote na vijua vituo. Ste kuzunga china mali za tari kufaro nguo. Ste kuendesha gari kaya alafu inatumbi wa funguo.
Hey big man,
inataka kuisho sindikizi mwenzenu na nobishwa kwa giza mbavya vipo kwenye menu. Na nki pull up na nangu inakuwa wenge muziko. Na pembe kwa kichwa au nyongo bas twende lupita. Lo mshamba mepata mkwanja na shamba kiwa wema. Gumba mepata mimba bas maache mji mzima. Mie ni mtundu majungu sinipi mimi. Hana mpango kake kapu flani chenye tundu chini. Chini, 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 chini. Wey, nisiposhinda hii game basi nita draw wo wo. Kongu dem ni dem so lazima wo wo wo. Hama wapo na sound the same, ajiku flow wo wo. Na live yo faster, awezi mpata, wako slow wo wo.